wamusurwa navuze ijambo rimwe ntiyaguruka biremera ibuka cyagi ushonje cya nebikomeye narita muru yifunguro ry'umunsi ritahiwa nabikoreye kugira ngo uyu munsi uzabyibuke wongere ukomere nabikoreye kugira ngo uzabyibuke wongere ugwize imbaraga z'umutima sinzaceceka kukwibutsa kwari njye ukubeshejeho sinzarorera kukubwira buri munsi witinya sinzaceceka kukwibutsa kwari njye ukubeshejeho sinzarorera kukwibutsa buri munsi witinya ubaho wamusurwaye navuze ijambo rimwe ntiyaguruka biremera ibuka cyagi ushonje cyane bikomeye narita muru yifunguro ry'umunsi ritahiwa kukwibutsa kwari njye ukubeshejeho.